Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jamwali moɗo eɗen gooni beete altinaire nayyi lewru avril hitande 2022 yamde dieyna ƴaɓɓori ka silimaji sappo e goho Ousmane Niali Boulɗo kabaruji ɗo ñu jiire woni hen to ɓoggui janɗe toon. L'armé malien a jokkini immadaraji muɗum lewdu leydi meɗen ndi e wi mabɓe ɓe mbari terrorisé sen temeɗe ɗiɗo e tato ɓe duppi dumotongaji ko yata temedere ɓe nangui kake kaɓorɗe kewɗe du. Jamare nde ana wondi e hollitinde mettal muɗum e tiɗɗal gonɗo hannden le leydi meɗen ndi le lewru korka ndu coggoji ñamreji ɓuɗɗi horsude kañe essence ana gondi e ɓeydade le leydi men ndi eɓe darta e gouvernement o fiyana ɗum dabareji. ɗo bamako ɗo e ley kedde leydi meɗen nde yimɓe ana gondi e woytade e taƴgol gurangol timmatangol le o wattu wulare bonde wodi eɓe darta e kanankoɓe leydi meɗen ndi darta no ɗum eɓe nirte jogola yalla taƴgol gurangol ana sela. yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heraade studio tamani. terroriste en temeɗɗi ɗon e tato itta e jaate ko ɓuuri mudongaji temedere kuɓɓa kañe e kake kaɓorɗe kewɗe e nanggade. ɗum wonno ko l'armé Mali holliti wiide waɗi ley wuddu leydi meɗen ndi. les communiqué goto état major général des armées holliti wiide yimɓe capanɗe joyi e go'o woni nanggaɓe du faɓidore ɗen faamo keɗen Oumar Waygalo.
ɗiɗo immadaraji gaɗi ɓamdili nogay tati yettare capantati e goho lewru mars ndu no armé hollitiri wiide nokku noddirteɗo muraɓe mbi ɗum woɗɗiri kuwakuru ko yaata kilogaji sappo e jeɗɗi ɗum ley cercle dienne ɓe gaɗi toon immadaraji ɗi. oɗo nokku ɓe mbi guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en ɗe gondi hawritinde toon. fande le oɗo communiqué ɓe mbi terroriste en temeɗɗiɗo e taton ɓe karbi toon yonkiji muɗen capanɗe joyom e go odu naati e juuɗe wattu joni o ɓe naɓi ɗum le cuuɗi sariya fa lande ɓe pamton o golle o wuri. immadaraji du ɓe mbi ɓe tetti toon kaɓorɗe kewɗe ɓe cuumi ko yata motongaji temeɗiɗi. armé o hollitide ana wondi wadde ɗiɗo immadaraji ana wattini hakkille sanne ko nayiɗi banggal rewde haqqeji ɓiɓɓe adama en. le majjum ɓe gaɗi noddago fewde e jamare nde tinno wawa ɓerɗe muɗen tinno ɗala hono koɓe penente ko noon ɓe kaliri e haalaji mabɓe ɗi.
ɗi golleji militaire en ɗi ana kani jokkininde e golleji gaɗoji yirwere kreduji. ɗum wonno ko tindini wiide docteur Ali Tunkara seeɓo hakkillo banggal ndenagu e wi hakkillo makko ɗi immadaraji l'armé wondi wadde ko sabimbini ɗum ana heewi keɗe ko widdaramana maygadu faccitago Oumar Waygalo.
ko laati sababu muɗum yo waylitinde no golleji mabɓe ɗi gori caggal muɗum dukkaki kaɓorɗe ɓe keeɓi ɗe wattu joni eɓe gondi e waylitinde no ɓale golleji mabɓe ɗi du wori ka wiide ɓe kawi jaam e deƴere wartan wattu joni o yo wayde andude no kabaru terroriste yaku wori. kabaru terroriste yaku wonanni tan ɗum wawi hawirede wajibu saɓe immiki ɓe dariki ɓe gaɗi ko nayiri banggal kaɓorɗe du laamu on hani ɓeydu le hen fande ko nayiri banggal yirwere ka sa ƴeewi wala fo koɓe jokkinde lehen ko nayiri banggal yirwere. fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogala ɗati kewɗi kani yaltinirede ko nayiri banggal no gouvernement o wori fa yettoyo ɗati du ko nayiri banggal sariya kañe e himme e yurmede.
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andore mba heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella men facebook kañe compte twitter. ley balɗe cakkitiɗe ɗe ana hollite wiyede ñawɓe noddita grippe aviaire ɓangi ley Mali. ley communiqué goto ministériu kuminiɗo yirwere kreduji holliti wiide docteur en ittama fa gaɗa lugongoji ley nokkuji margoji pooli e cofe gatte ɗi horgoji gaɗade ley nokkuji cofe marate hollitama wiyede ñawɓe noddirta virus de l'influenza aviaire daɓo sanne e matama o ñaw ana andirte du grippe aviaire ka holliti o ka waltini yimɓe hakkillaji wiide dabareji ɓamama fa ñaw o sakke yalla cof e pooli ana ndene. ley fuɗɗode lewru korka ndu kulle ɓurɗe horsude sanne hono sukkara ko condi kosam neba maaro e gawri fa hannden cogguji muɗum ana gondi e ɓeydade ley lumoji bamako fewde e majjun ñamoɓe ana gaɗa noddago e laamu o fiya dabareji yalla cogguji ɗi ana ɓuyto ley lewru korka ndu. julaɓe hedde muɓɓen ana memsiko yimɓe ɓiɓɓe jalumen tan ɓuri horsininde. Mamadou Sama Seku yiddeteke ley lumoji yogaji anni ko heɓini en.
miɗen ɓilli sanne yimɓe le ɓeana mbiya so lewru ramadan yettiki fo nden coggu kuɗe ɗe ɓeydete tawine ɗum fo ɗum tiiɗi le lumoji ɗi.
hono oɗo debbo o jeeyoɓe hewɓe goytiki kabaru ñamduji iruji caggal ɗi
kenkile ba heewali e leydi Mali ndi ko ɓuri hede fo e leydi Côte d'Ivoire kañen laggine iwata chakwana wonde sottede buɗe temen nayi pomme de terre kilo ana ɓama buɗe capanɗe jeegom yottata capanɗe jetti nemru kumo ɓiɓɓe ne ana sotte capanɗe nayi ko Burkina Faso du capanɗe nayi
Hamidou Kassougué ɗum jeeyowo ñamri leylu Momedine o holti wiide so wona tamoro cooguji ɗi fuftiɗi
ɗum ɓeydiki cakour 50 kilo ko wonno sottede hakkude buɗe ɓinatete temedde jettina ujunaji nayyi ɗum yeehi fa ujunaji joyyi kilo ana wonde sottede buɗe capanɗe jetti gawri ana wonde sottede ujunaji nayyi e buɗe temedde ɗiɗi condi kosam kañum e neban tigaji ɗum fuu ɗum ɓeydiki
oɗo alhaali tawede fof yimɓele yogaɓe kay gaadi image radio yalla ne heeɓa kulle kecce ɗe e coggu newi ɗo
mi soodi sikiri bani coggu ana yaafi seeɗa min mi soodi tomati iɗum samti sellere du ɗum tiiɗa sanne
misitem wiide gollirde humanide jaagu na jogiti yiltade lollumoji ɗi yalla heɓude cogguji ɗi laamu tungi
ley o wakkati goto ley kedde leydi meɗen ndi jaam hare nde hollitiwide ana ɓe mbawi ɓeydugol cogguji guureji ɗi ɓe kollitiwide jonte kewɗe joni ñande fuu guureji ɗi ɓuuri ɓeydade cogguji jaam hare nde ana darta e laamu o fiya dabreji yalla himɓe ana cutta ley lewru korka ndu Oumar Waygallu
li laamu kiito yimɓele wonɓe toon ɓe kolliti metti muɗen sanne ne coggu kuɗɗe ɗen gondi e ŋabbirde ɓe mbi litre nebantigaji fan sotte toon buɗe temedde nayyi e capanɗe nayyi kilo condi kosam ana sotte buɗe temedde joyi e capanɗe nayyi kilo sukkara buɗe temedere e nogayi 100 kiloru gawri ujunaji jeegom e buɗe temedde nayyi to yoro sotoɗu fa hannde coggu kuɗɗe ana gondi e ŋabbude 100 kiloru mbambari ana sotte toon ujunaji joyi e buɗe temedde joyi ɗum daldiki sababu du so yimɓele hewɓe kollitiɗe keɓay sodde toon ko kaja se gardile wuddu leydi meɗen ndi noon tiɗalaji ɗi gori toon nokku noddirteɗo koroɓe mbi bidoru 20 litre ana sotte toon buuɗe ujunaji nayyi ko wonno sotte toon buuɗe ujunatete temeɗɗi ɗi 50 kilo maaro ana sotte toon ujunaji nayyi 50 kilo sukkara du ana sotte ujunaji joyi e buɗe temedde joyi 100 kilo gawri du ana sotte toon ujunaji jeegom e buɗe temedde joyi to an sogotoɗu ɓe kollitiwide noon wori ñalawma hannden o condi kosam pakke muɗum ko wonno sotte toon buɗe temedde tati e capanɗe joyi yehi fa buɗe temedde nayyi ñalawma hannden o bidor 5 litre nebantigay ko wonno sotte toon temedde jeɗɗi yehi fa ujunere e buɗe temeddere
fa hannden haala tiɗalla gurdama coggu litre essence ɓeydeke ley gelle yogaji le leydi meɗen ndi ƴiwde koro ƴaɓɓorade motti segu e kulli koro yimɓe muɓɓen kolliti metti muɓɓen e o tiɗalla caggal ɓeydugol coggu muɗum ɓe kollitiwide fayfa jiyaɗum jaati ana tiiɗe yogaɓe kollitiwide ko sabi mbiɗi ɗum yo saabe baasi gonɗo ley leydi Ukraine yogaɓe du kollitiwide yo saabe rafi leydi yankaku sooda sotta en yogaɓe Oumar Waygallu Mamadou Sama Segu
kamɓe yimɓele wonɓe koroɓe ɓe kollitiwide litre ana wonde sottede buɗe temedtati cfa irum ɓado yontere ñalawma hannden o ɓe kolli metti maɓɓe no oɗo golle worri
la situation de l'essence
kabaru essence laati jaati wembere ɓuuri fof le oɗo korka yimɓe nden mbawa yarde koyɗe keñanemi humpitama wiide essence heɓama beetem hujji yarimi tawi timmi fay buɗe temedtati hannde heɓata litre e mila ɗum fof yo saabe embargo o noon yimɓele woɓɓe ɗum gontu muroto suuɗude ko jogui ko ndenno so essence manki fof ɓe jaltina yewde coggu tiɗɗo
très grave
to seguto tiɗalaji mataka ɓe kollitiɗe litre ana wonde sotte toon buɗe temedere e capanɗe jeegom cfa ka jamare nde waɗi noddago fewde laamu o ƴeewa yalla hon ɗati kani yaltinirede ley hen
ɗum tiiɗi fa ƴaɓɓiti nden litre yo temedere e buuɗi ndeɓe ka hannde yo temedere e buuɗi capanɗe jeegom wakkati joni o kay kaɗo tiɗalla yo nokku fofno ɗum ɓilaki fewi e kabaru meɗen dabare muɗum yo ɓuytude amsaɗɗaji ɗi ɗum hawnaki saabi ley adnaro ndu fof noon komi darta gouvernement o ɗum fiti dabare nokku ɗo adaru kewɗo essence wawata reseede
faire des dépôt
le gallure motti nde ɓe mbi essence litre muɗum ana wonde sotte toon buɗe temedere e capanɗe joyyi cfa kamɓe sottoɓe le butelaji ɗi ɓeɓe cotta temedere e capanɗe jeɗɗi keñe ba le yontere ƴaɓɓinonde litre sottanoma toon fa buɗe temedde jeego cfa ka ɗum warti ñalawma hannde o buɗe temedere e capanɗe joyyi noon wonɓe toon ɓe kollitiri wiide
ñande fuu kuran ɓuuri taƴuɗo bamako ɗo e ley kedde e ley golle yogaji ley leydi meɗen ndi ley o wattu wulare e korka yimɓe hewɓe kolliti metti muɓɓen dow taƴugol kuran ngol timmatangol eɓe darta e laamu ko piyana ɗum dabare ko yaawi fa ɓeydorede faamu keɗɗen Oumar Waygallu e Mamadou Sama Segou
ɗo bomo ko ɗo yimɓe leɓe ana gondi hollude metti muɗen sanne ko kuraŋaji ɗi gondi taƴude ɓe mbi leydi mali nde ne wawi nayirade banggal kuraŋaji ñiɗɗirteɗi le nangue ɗi
hitande fof so oɗo wattu tigui courant o taƴan tan nodden allah yalla tabare ne heɓene kaɗo tiɗala le oɗo nokku runde afrique ɗo kuɓɓu mawɗo woni ɗum nangue anni tatteji ɗi fof hendu na wifa no muyri fof le sahara o yiide fa hande courant heɓanaka dabare ne hawni ɗum wonga allah ne tampi sanne so ni ɓe keɓani ɗum dabare ɗum welan kam fay jun sa taki tan courant wala lendu do lendu korka so ngonga hale men tampisan
vraiment nous souffrons des chaleurs
taji gongol wana le ngalure bamo ko de tan bamde yoro sofan jottuda segu fuddi do tidalaji gotan gondi e matede yimbel gombe li rejo ngaydi kolitina kaja dati dan jeltinadi
je vend du jus
jam jinjam sabe taji gul courant o ji Allah ta fi glace hikka ko buri nawde dina du jabbididi bu fufule du do lewru korka bedade dun eden gondi inayabe so ni be kibani dum dabare segu do wala min san ka do tidalla na torra bu fuf min gollo be rajobe mi so ngaji de man dina bona sabe gul do taji gul courant
a cause de la coupure
fadde jamarde heban de dido tidalla jogal wajibi sina munye
horde yo gorga ko non ay dum wonno ko holliti wi alma min yo gabe e wi mabbe ko raw ana han jokkinde golleji mudun di wadanno arande farde korka fuddude sabbe dum buri baraji e be mbajo hore be beida du'a wuji e nafilaji le nyaloma dun hedun woni golle ko raw hono han jogorade hore mudun le o wattu kede ko docteur mahamman maygawi o wa e walde be nodirta association initiative islamique pour le développement du mali do faccitango Omar Samaseku.
Korka yu gote farilaji dina islam kahana fi neto nautoro ngutude gole kuhundi fuf neto nyaludo anadani mila efi so jomuna batade jomuna do mudu dongal dua uje kunande mudu ando vide nuladu sallali wa sallama isaba bebe ngati ino jihad watu leuru korka jana hultitan jomuna hani tinade dina mudu bangal naflaji ekunande mudu faiso hadi isatu fufu halude subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar bedari undun neto hinade itugul saraka faiso hadi fabade neddo jogido tidalla yo saraka hinade golle mudun faiso neddo hinike golle mudun no haniri lattaago fu mere to jomirado
Allah don une récompense pour cela également
Walde no dirten association malienne pour la protection et de la promotion de la famille AMPPF yambini yitum wudi mudon chapande joybo le majun horebe mabbe kolliti golleji be gadi leedi dubbe chapande joy e bi horejo comité exécutif national Edouard Keita AMPPF AD adadu hejondi mo le mali kede ko Edouard Keita wi lali tangara do fakita Umar Waygalo
C'est 50 ans représente
du chapande joy min beltiki sanne dido duubi chapande joy miden kuyini ko hamen ko min gollini laamo kanyo ko min gollini yimbelebe min bayi wadde imadraji ko min biino kofu sa ewi hitane 1972 ko naybi bangal wontinkol be ngolle yimbele temedere fu dum burata goto ko AMPPF wadde imadraji mudum di ko le yimbe temedere fu an futi sappo njadom ngado dido imadraji ko min gadi konjali ko naybi bangal cellal dido imadraji temedere fu sappo jeddi golladi temedere fu sappo AMPPF
autour de 10%
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement de Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
kabaru ni gondi le region ngaji meden di egube be commune bura wombe to ansongo to ndokama ciudi sen aswer jabbenende o kalisi anawara hakunde ujinaji nay eteme nay yaade ujinaji jetti eteme nay jokay ala adara no galle o warata gol hokugol be collectivité programme alimentaire mondial be ndodeta pam wadi dun sakira wolitindo wiide le leedu korko do fu studio tamani wayri tan wattunde hokkata kabaruji di kikideje ciudi altinere yaade alan ko ab kabar roji ndokete wattu 16h yaade 18h yuan 17h yaade 19h fuddi illa nyalom arandejo lewru korkandu kabaruji di bete di kay wala fuko waliti di pourtant 8h yaade 9h30 sakirabe do kadudi kabaruji ka andoni fu do mba hewdi do www.studiotamani.org fakiddi no don du do mba hedu nodude numero via mo 37321 wassalam wolle tammi yeddo bamako do fonse ngaji ana gondi e wutede le wattu chakiti do le capital ngalla lawi keddu ana gondi e mujjintinede e wi horebe di golleji fanda mudun yalla no de ndungu wari pati ndiyameje bonna nokuje de go hakkilo jamande yitti don ka yoga mabbe kulitiwide e be kanno mujjinde lawi goddi farde di golleji fuddude anni ko mahamman baba kunta hebini do faccita go men umar way galo e alisise
Le magazine parlant de l'environnement.
le lebbi cakiti di fadmat lengalure bomo ko de datimo yanan gonde mo intinede goriyaji di dan gonde aitede yimbe lo wombe boko jukoro ni kolliti wi dum boyi sanne
la route la ta plus
mo intingo lawngol boyi minami mila yalla no boyran no fani fu e hakilu amen boyi fu yontere mi anda fu hedum wadi yalla kalsi woni wala na hedum lam o sini ana wawi fide dabreji yalla cholaaji gondi do amen di ana buyto dun wela min sanne
tatol nyamo koro cité UNICEF kanyafa ngarda dawdo bugudo do idum wondi e mojjintinede jamarde hollitide wala fuddo bawda seltirde sona ngarda li datol mangongol
no hanri ka fadma e fuddo golleji di e be kanno itude dati goddi de yimbe waawi yarne ka wana non do wordi dati di mi yabortode hore wana ko neeni galleji yogaji beedade dundu mu ingol lawongol so gonga Allah o boyi sanne
se ngardi nokku no dirta garanti bugu commune joyobo do bomako do sabi chollaji ko wondi immade ko wajibi tan sina jamarde de wicce nokkule muuden ndiyam joni bitikaji wombe tombe kolliti mettiji muuden dumbi kebata client en wattu joni o
bu sharbega adama fu min durmaabe dun sabi cholla on beedade dundu mu ingol lawongol so gonga Allah o boyi sanne minen kam de narda kana ko be leji ni fiya dabere fewre oro kabar cholla o ana faale cuudi ami so gonga o do wana ko newi mi dun jetta golleji mu incingol lawi di ngam min gondi fewre tiddalaji naw sabi client en hore wotti war
mojjintin gol dati di yoga andambe kabar hawaluji kay kolliti tan belti do hen sanne ka dum e tayde fu bi won ko hulbini li hen kedda mo kanko docteur Sidi Lamine Baga yogo ko masifi do hen
moi je pense que c'est
mi hakilo an e dum moji dabreji anakaani fiede ko yaawi patiti dallaji kebe no jawdi mum foti hewde fu an haani wattede wala di mojjintine e dum moji sabi faanda mu ba himbe keba denagu fonse ngaji ana jogi nafa sanne le ngalluje de sini nokkuje de mojjintinaaga e dum wayla had sababu fato boji bonna nokku jogaje do bomako do sabi sinya jeewi fonse ngaji di ko uddata dun latto sababu fandiam nata le dandeji di ko latto sababu saminde cuudi yogaji
with secrul
hodo li hitane fu sina goriyaji di kanye dati di fu mo intine docteur Bagayogo o sifiki do hen ko lati sababu mudun
c'est surtout
rafile di anka ko watta don sabi himbe an jappatundeji le fonse ngaji di sina andare du bangi goddo ilende lawi mo intenden woni fonse ngaji lobbi mo intake na nuku jogaji atawa fe fonse ngaji ngala dun ana wadda ti dallaji sanne sini a jeewi so fonse ngaji lobbi ngala dun wajibi non bonnugul lawi
it's sur la route
mi citiden wiide aitade gori yaji di kanyam mojjintinde dido dati do bomako do ko wattete le hen ana yafa e milliardji joyi cefa lamu leydi malindi anni wadde dido imadraji do kaditen bete hande do kabaruji meden joyi do hawaluji ko Umar Waygalo fo nion do hen yeji jeddire warware
le magazine parlant de l'environnement.